ChunkySupplier.com.
Sana for song.
Wanna be ma awe yapa zekira nikiwa na ai trouble
kidi kidi.
We jamani wambie wambie adufadhili chula wambie wambie adufadhili chula wambie wambie adufadhili chula wambie wambie adufadhili chula twavo sema nao twavo 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 adufadhili chula.
We jamani kare kadada travel mimi nilikapenda yani kama utani nikaenda kukatongoza mda wajibu langu kakaanza kunizungusha eti kinapiga simu usiku nikatumie mipesa ye jamani sisi 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 atufagili chula sisi 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 atufagili chula sisi 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 atufagili chula eti travel napenda hivyo unavoimba yani itakuwa furaha nikipata kwako mimba kwanza usiogope looks ya kunitachi tachi alafu chapili mai ninunulie simu ya tachi we jamani sisi 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 atufagili chula sisi 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 atufagili chula sisi 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 atufagili chula sisi 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 atufagili chula
jamani uwe malaya uwe kimadada atufagili chula unajiuza unadanga kwe atufagili chula uwe malaya uwe kimadada atufagili chula unajiuza unadanga kwe atufagili chula
sisi 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 atufagili chula sisi 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 atufagili chula sisi 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 atufagili chula
away zekila wao si wanadanga sio tunavuta ganja akakadada vipi sambona mimi kama ni ganda da kanda leta mazoea kanajifanya kananijua eti wewe nakupenda sio kuona changanyikiwa mimi tungi na mapenzi wewe dada ulisikia wapi wewe shusha mitungi tu sababu tuko wangapi mapenzi na wewe dada ulisikia wapi wewe shusha mitungi tu sababu tuko wangapi sifagili tuavo sema nao tuavo alifagili chula tuavo sema nao Bravo, adufagili chula, bravo, sema nao. Bravo, adufagili chama, ukinipenda, usiponipenda mie. Wengi wamesha pita, wesu wa kwanza dada e. Aisha, kiniona, kazi yake anajichekesha. Zemu ambesho gako mia, weisha mchoka. Fatuma, ananipenda kwa jizlevu, shusha vina. Eti kaniaida, danipenda mpaka kiyama. We jamani, sisi, 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 adufagili chula, sisi. Sisi, sisi, adufagili chula, sisi, 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 adufagili chula, sando nini, we dada majuma unantega, ndo nini, we dada salima unantega, sando nini, we dada majuma unantega, sando nini, we dada majuma unantega, majuma nacheza chula bila uoga, maya mwana andafia unamogopa nani, maya sana cheza chula bila uoga. Sofia na andafia unamogo. We jamani zugusha miono feni. Wagele wakina shani. Zugusha miono feni. Wagele wakina shani. Dada zugusha miono feni. Wagele wakina shani. Zugusha miono feni. Wagele wakina shani dada.
We jamani mwanamke mbea shoga haipendezi. Mwanamke mchafu shoga haipendezi. Mwanamke mchawi shoga haipendezi. We jamani haipendezi. Haipendezi shoga yangu, haipendezi. Haipendezi we jamani, ha, he, nikuogope. Mama angu si muogopi, nikuogope we shoga, ha, he, nikuogope. Baba angu si muandafi, kuandafie we shoga. Inakubali sana mitoto wa kibage, gang. Weka mkubwa dinaiti kipaji. Watoto mbulati mpaka kigogo. Watoto watanga wela sesa oji.
Watoto watisina mbili. Watoto watandali. Watoto wasazali wote. Awe ize kila faraji alimasi. Championi mito wote.
Mpaka kibi na edu. Kidi, kidi.